East African, get a remix. East African, we all in the house.
Na feel so brand new, nikani mezaliwa saa huju. Jana usiku baili panda na sufuri katu. Mwafuli niki brainstorm asubuhi katu. Boss deal bila budget sichukui adu. Undisputed CV, see rocking like DD. Attracting all this good vibe, kwa maing like GV. Wanataka ni muligwe walai, wanadai toji. Juile drumstick na kula ya KFC, haitoshi. Hakenani na sele, CD lazima nitoe buwana na kani chukifa gwere. Ama ni kam fere, hakenani na sele. CD lazima nitoe buwana na kani chukifa gwere. Ama ni kam fere.
The status comes with my rep though. The streets come with that squad. Y'all better have my check though. Guess beef comes with that job. For real dog is no stress though. I've been reaching my threshold. See me stand still I stretch though. Bikini runs with that mob. Clear cut in my veins nigga. Navio this my name nigga. Knob corp on that chain nigga. My cause in my brain nigga. Time flaws in my tank. Outlaws with no shame. Be about yours in your lane. Your head bow yours to my reign.
Kali na wisifu, hiyo tunaona gere. Tambada kali na ulichezi, hiyo tunaita gere. Masiso ma storyteller, yere, kwele, ukwele, uwele. Dona leta umchele, you wanna swag like us. Ubadikyo na mabipaji, you wanna run like us. DJ nataka bocho maji, nisulize na weulize juu. Jibwa tutopata, easy ya kuwa kwenye OG. But remix was in OG.
Kama unachuki abami wanyu sone gele. Kama unachuki abami wanyu sone gele. Gele, we use tuna. Gele, you just go. Gele, we use tuna. Gele, you just go. Kama unachuki abami wanyu sone gele. Kama unachuki abami wanyu sone gele. Gele, we use tuna. Gele, you just go.
Gele,
we use tuna.
Gele,
you just go.
Unakaria karia, angalia mjombo na karia karia. Unakadia dadi na garia mami ya kifo umefulia.
Moja kwa moja bank,
moja kwa mama imetulia. Ni kama utani na sio utani la flow limetulia. Unadandia dandia angalia mchizu utadandia bamia. Utatereza tunakamua kamua mitaa yote watu wanapongeza. Hela so chope,
hela so chope.
Hatu vali yani ona tofauti. Tukumbali yani.
Lady akipita machali wana keti. Peleka gere kwa maka fire set. Bastanas baba niko front page gazeti. Yes, mini damn rhymes imeja kibeti. Full wamba uliza sapi no gere. We usindani wasta no trap nobody. Summer, summer honey remix. We making money. A-town paka na imami moves. Why you acting funny? Mini queen.
Waganga njando no kimbilia kwa waganga. Washindi hawashindi na njaa. Hini vibe ya mitungi ganja chanjia. Mitena shike mewashika.
Basi bomba.
We usi watu wa media umetusikia kwenye
bomba.
Tupo katia moja na tatu tatu
bomba.
Wamelala na bifu bado na lala na njaa.
Bomba.
Get it.
255,
get it.
254,
get it.
256,
get it.
Infacti, kuleta ma impacti. Zakuna ma shortcut, zakuna ma hokam cheese. Flozenu bazoka, easy man. Nazika ga kambi zenu,
zenu.
Nakusanya chambi zenu,
zenu.
Watoto wajambi kwenu,
kwenu.
Mabibi ya watu wangi vinu. Hapa ni mistari tu na flow. Kula mtakula kwenu,
kwenu.
Na kula mtakula nini juu. Wawisu ameshika menu.
Wamechuki wako chupi. Ukiamokolea usilale na chupi. Bado goda nani. Wena chuki yako unapata. Wonder boy na keep it. Ata wamboya lete. Kimistari sikauki. Mi wanga kabahari. Kanon zangu bado ni Nick. Mama Raya na wakari. Sungura sapi tricks sanai. Tumeonjanga chips mayai. Najirusha mwanzo ka. Niko arusha mwanza da. Wanazusha kwanza za. Mi ususha susha gaza. Lulu da. Flavian matata. Au weme sepetuka. Wiki moja badaye niko nai. Show ya sepetuka. Rap king apa EA. Nafunganga mabao. Wanataka kuni bring down. Sababu niko juu yao.